Ebanga kati ligenze mwaka okuvale wajjo tulaba sifunanga wa mukyala veno kyenvudde nkeera mbalambule mumanye ne wentuusa kati katonda wa buyinza babuwe obwavu tugenda buwona anti nesimbyewo okuvuganya ku kifo kya mmeeya banandireeyo katonda yamanyi bannange ne mmala mbufuna tunaafa ssente ekibuuka Kampala nkukakasa mpazaamu obubondo obuwera abawagizi nina nkubuulire eno shuwa biiru bagenda kubumpa nja kusooka nkugulireyo akamotoka taata obe ng'otambulira omwo kateegira ofuba okugiyiga ani anaakuvuga nga ndi ku byange wabula nkusaba mpente ttaano nfunyeemu obuzibu obwa ssente kino kyekiseera muzeeyi nyamba ekyatutandika kampeeni terigayala
kulebya ebintu by'obufuzi wabiyingiridde otya bino nga bitawaanya mwana wange wandibibuuzizza nzalabye emirembe omanyi abalenzi ba leero bye tubabuulira fe abakulu eyo mu binyooma mbasekeredde obukadde magezi ekyo muyina okukitegeera emyaka emingi kitaawo gye mmaze kuno kunsiba obulowooza sifuganga gasaaba nnonda we muli si byakulimba okugyako obukadde bw'ekkanisa bumbukozeekaate lwakubabbye bya katonda muzadde waabwe ebya gavumenti nze byannema obulwa emirembe bayinza n'okusiba mu kkomera ng'abakusalidde omaleyo emyaka nsanvu mwana wange ani alikugjayo nze kitaawo mpesa omugongo ebyobufuziko biyingirira n'ebikutamisa ku mutwe bikwata bwenge ate nga lumbe bangi beebikabisa ennyaka yirigombe bwoba alina akasaka mutoola n'osogolayo akafiikamu nga kakuyamba nkubuuliridde ennyama ennyingi gyerese eyiwa omusaayi sebbaale bba ku by'obufuzi osigale kusabira nsi yo ebyo byoliko nti onoonya nsimbi bijja kubunyisa emiwabo mwana wange bba ku by'obufuzi osigale kusabira nsi yo ebyo byoliko nti onoonya nsimbi bijja kunyozesa obulago kubuuliridde
olwaleero njagala taata weebaze omutonza ndeese wano kati katusome nga tuyiga nkugjeko ekibeera ku maaso ebyobufuzi mwana wattu binyuma anti bireeta ssente kati ekyo kimanye okuva kati siringi ziba za gavumenti be bazitematema nga bagaba ezo bazitwale Luweero olwo gwe bazitise naafuna naawo zakabulirawo ate tebakusiba nkubuulire mwana wattu bakuyeeya buyeeya emyezi mibali nga bikoma ng'ogenda kuzimba faamu kati nange newaddeyo mbavuganye ende ndye ku z'obwereere n'ebipande namaze okubikuba kati bampitaana lya wammaani muzeeyi nakusabye nte ttaano nga nfunyeemu obuzibu bwa ssente kino ky'ekiseera yanguya nyamba ekyatutandika kampeeni terigayala
saagadde olowooza byakumpi bye nkubuulira nsaba omanye nti bikuyamba obufuzi bwangu nga gavumenti tennaba kukyukakyuka naye nga maama kemaleeta buga abagibeeramu we bakoma okuba emirembe fe twalaba dda ne muganda woobwe muzaalwa naye akunyola enduulu abantu ze bakkubira lw'owangudde ezi zibaawo ne mu kugenda genderera nnyo ku bafuzi ababaddewo ogyeyo olutambi muteesa asaanira ku ggwanga era n'enjole yeekaali kataanayo okuzaawa nga neeyamutta lwemwa n'amiini bafudde babundabunda Mugutu yabo nyabo nyasayiro lwa muwangula na puruka ono kunyolwa Jerwa morira nasi kwa busimba tinge chitoke Satawe ngelije wa muruge chintu bufuzi cheka kasa mulio chichawa Ono Gaddafi muama nomurambo kweba kuchari moku zibwa Wano tuina basajja bamanya abali batese bintu alonga bituyamba Nabaji chanjo iye vyo bufuzi bikuwa kuzengo Yato mugenzi jajao bamu zingi sani bamu ocha waliye bulamba Ebyo bufuzi rumbe bizare ndoli tonobu chai Nobecho kufaku vye nkulase wandi wele sezo bufuzi ukuve mirembe Sika na ruante na yekwe mwana kwenjina wakumu yambi Sembale toku vyo bufuzi osikare kusamira siyo Ebe goni koti ono nyasimbi Bija kubu njisemi wabu Mwana wange toku vyo bufuzi osikare kusamira siyo Ebe goni koti ono nyasimbi Bija kunyoze sobulago Kuburi hidi
Orale ronka kasisa wuchangula Javanta wakulu mwera ne wino Ebe bufuzi kambi kambi umule Kere sepewa Oganze nono kola yoku batibwa Nganaba muba rangi wawerere Mbisho kwa mu Uganda tona Mbozi godu kide buraya Atenga nechivireta ineisa Abantu wofu gane bako kurumanga Koku ipabo geremba ulira Na eba nakola chao Songa nebofu boku bakusa Era bakufura mriyake Ugwe kwewa kere ranga banyumia Kyo mfuzo na atu kide sete Bebali temate mebi toke vyo Leba poni kaga vumenti Mazimeo vye virunji vyo funa Mze vyo ufuzi kweta mranga Kangende na angiri leko radio Panababa deva mpita wa mani Kize vintu mpita dewa vula Obururu babu we sefe
Obote kete chungamba Kana ipande zemba biusa
Awo mkusemba mzei
Zepale toku yo ufuzi
Mazima
Kosikare kusamira siyo
Awo mkusemba mzei
Ebe doli kojono nyasimbi Bija kubu njisemi wabu
Wange kambu we sefe
Wana wange toku yo ufuzi
Mazima
Kosikare kusamira siyo
Awo mkusemba mzei
Ebe doli kojono nyasimbi Bija kunyoze sobulago
Wange kambu we sefe
Obote kete chungamba Kana ipande Zemba biusa
Aungu semba mzei
Zepale toku yo ufuzi
Mazima
Kosikare kusamira siyo
Aungu semba mzei
Ebe doli kojono nyasimbi Bija kubu njisemi wabu
Wange kambu we sefe
Wana wange toku yo ufuzi
Mazima
Kosikare kusamira siyo
Aungu semba mzei
Ebe doli kojono nyasimbi Bija kunyoze sobulago Wange kambu we sefe